Pan Machivo,
Magic's anger on the beat.
Tamu sana, tamu sana, mani. She said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana.
Dam chocolate, kwako nyanja sina, ujanja sina. Dam chocolate, sema mimi nyanja sina, nyanja sina. Dam chocolate, mimi kwako nyanja sina, nyanja sina.
Dam chocolate,
sema mimi nyanja sina, nyanja sina. Dam chocolate, tena vanilla, ikimpa toche, anadai rudia.
See, you don't have to say it,
I know you.
Janja sinaga, sina mpango wa vimada. Ningesha konga gali, ningekonga nyumba ila mkwanja sinaga. Vile sina shida kwa diva, vile mina pa bila visa. Katoto kana nga kwenye giza na macho malegevu kama kamekula wida. Baby you are mine bila shaka, kwa uota mina data. Sema kitu gani unataka, kwangu mambo plan utapata.
Hali uyachubi,
isha zimatani kwa room, joni perani kwa chum. Sija nikatani nyo sumu, akili zikapani lendumu.
That's not fair.
Tamu sana, tamu sana, mani. She said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana.
Dam chocolate, kwako nyanja sina, nyanja sina. Dam chocolate, sema yanja sina, yanja sina.
Dam chocolate,
mimi koko yanja sina, yanja sina.
Dam chocolate,
sema mimi yanja sina, yanja sina.